about. But I know God works in mysterious ways. I know God. Belungile futhi ehlale muhle yeka kuyekele shiwe zilwane nje osisize kumbule phansi kwamaphiki kusele tuyiphakamise tumise ngokuba
thank you. Tuyiphakamise, dumise.